Sydney y Radio Irgul de América. Radio Irgul de América y Vujirahani Washington DC mukirundi ni kinyarwanda mutkumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address yacu radio yacu no kuri site waishatu radio yacu voa.com. Mushobora rero kutugezaho nibitekerezo mukoresheje address yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Jeffrey Mutagoma ndabasuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri Isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro muri Sanga nongeye kubasuhuza n'abahikaze mu kiganiro cyanyu. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane mu mateka ya muzika mu Rwanda. Amaze hafi igice cy'ikinyejana aririmba anacuranga. Nyamara ijwi rye n'uburyo akiranura imirya birimo icyanga kingana cyangwa aribyo gisumbije uko yabikoraga mu myaka ikabakaba 50 ishize. Kuvuga indirimbo ze zakunzwe cyane cyangwa zamenyekanye kurusha izindi biragoye, kuko usanga burimwe yaramenyekanye ukwayo kandi mu bihe bitandukanye. Amaze gusohora album cyangwa se indirimbo zikubiye hamwe mu byiciro birenga 12, buri kimwe rero kikaba kirimo indirimbo hafi ngira ngo nk'icumi, bivuze ko zibarirwa mu magana. Zimwe rero muzo turi buvuge hano ni nka Rubanda, Kwiyumanganya, Kigali, Saligoma, Kavukire, Mukamusoni, Abubu n'izindi nyinshi zagiye zikundwa. Yabaye umunyarwanda wa mbere wasohoye kasete y'indirimbo z'umwimerere. Abumwe mu bahanzi baharaniye ku itegeko ry'u Rwanda rigena uburenganzira bw'umuhanzi ryo mu 1983 ryubahirizwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 no mu 2005 yabaye umwe mu bantu bari bagize akanama gashinzwe kuvugurura iryo tegeko. Nubwo kimwe kandi n'ahandi hose mu isi ya muzika ibintu bigenda bihindagurika buri kanya, ni umuhanzi ufite ibihangano by'umwimerere kandi bidasaza. Mu bikombe yatwaye harimo icy'abahanzi baririmba ku giti cyabo mu iserukiramuco ry'amahoro ryabaye ku Gisenyi mu Rwanda mu mwaka w'1986. Mu mwaka ukurikiyeho yegukana igikombe cy'iserukiramuco ryabereye i Pyongyang mu Korea mu 1991 ari pari mu Faransa, yashyizwe mu rwego rw'ibihangange mu by'ubugeni n'ubuvanganzo, akora n'ibindi binyuranye tutarondora muri iki kiganiro. Ubu akomereje ibihangano bye mu gihugu cy'Ububiligi, aho tuvugana ku murongo wa telefoni kuri iki gicamunsi. Bwana Masabo Nyange, zinguhaye ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Komera komera Geoffrey, uraho neza.
Yego yego, murakitsa aho mubirye.
Ya no uvuga amateka rero numva nibukije zimwe mutuntu naribagiwe. Ariko nyine ubwo mama bisoma byanditse ahantu nibyo.
Ubuzima bwawe aho bugereye sinabuvuga bwose, kuko buracyanajya mbere kandi niko twese tubyifuza, burangwa na muzika, bityo bikaba bitanyoroheye kuvuga ibintu byose bikubiye mu gice cy'ikinyejana mu munota umwe nk'uko maze kugerageza kubikora. Ariko reka nkusabe noneho ugire uko wibwira abakunzi b'ikiganiro muri Isanga mu buryo bukunyuze.
Ese gira ngo yewe navuga mu bike bike ariko kenda aho ndimfite ndi muzabukuru ubu ngubu niko nibara
kombo n'ugifite agategera
ariko mfite imyaka 64 ubu ngubu onekuvuga inshuro ebyiri 30 kongeraho akandi kantu ariko ndacyahumeka kandi ndacyakunda muzika ndetse iyo munsi abyo nko kuvuga nk'uko nguko ku bihangano nagiye nkora hirya no hino mba numva ari nk'igihembo nanone kiyongereye ku bindi ubundi rero mba mu gihugu cy'Ububiligi nkaba nkomeje no gukora muzika mu rwego mu nzego zinyuranye na kuko hari ubwo bajya bantumira nkaho ngaho iwanyu nari mpari umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi akahe gatoya cyane ariko narahanyuze ducurangaho gakeya n'abasore baho ngaho hanyuma ndongera ngira no mu mujyi wa New York kugira ngo ndebe najyaga ntemberaho cyane mu rwego rw'akazi voilà ni ukuvuga ngo muzika mbese ni icyo bita fil conducteur mu gifaransa cyangwa se akadodo kayobora mbese ubuzima bw'umuntu ngira ngo nacyo kizasigane tuba tutakinariho ntabwo bazita ku madiplome n'ubuhanga twari dufite muri za universite na za koleje ariko bazita ku butumwa twagiye dutanga mu ndirimbo no mu bihangano ubwo se sinabandikiye ukaza kumbaza noneho gahoro gahoro
nibyo turacyakomeza n'ubundi turacyari kumwe uvuze uti naraho ngaho mu mwaka ushize kandi koko nibyo waganiriye na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi reka nkwibutse akaririmbo waducurangiye kuri gitari yawe uri hano muri studio
Rwanda ngugiya duhetse reka tukuririmbe tukuratira batakuzi uri igitego tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga
rero karakomeza kagakomeza ndumva iyo niyo wacurangiye hano rwose nyine muri studio uri kumwe na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ndibuka ko wavuze uti iyi ndirimbo niyiza kuyisonga mu ndirimbo z'urukundo nacuranze mbega na nubu ntakirahinduka iyi ndirimbo iracyari ku isonga mu z'urukundo waririmbye
yewe no uretse ko no kuza ku isonga numva ahubwo mbonye nka kuri abantu bajya bagira za orchestre nyinshi kandi twigeze no kubigerageza hano Bruxelles mbonye abantu banshyiriramo instrument zose ndetse ibikoresho byose uko nabitekerezaga nyihimba nakumva nezerewe noneho tugakora tukayifata amajwi mbese ikaba ari finale ijungiyo rwose byashimisha ubundi hari harimo accordéon hari harimo na violon zikinwa n'abantu babahanga na gitari ya basse ikinwa n'umusore w'umuhanga umunyarwanda umuprofessionnel voilà ariko nyine ubwo hakagamo na trois percussions nyine twinoki mbese yari orchestre yari mu orchestre kandi icurangwa mbese live abantu ku buryo bahita bayibona bakana ndetse bagatanga n'amashyi bakareyagisa iri no kuri YouTube nayishyizeho kumeza gutyo ngo niyo kuri jyewe niyo ndirimba rwose numva ndayumva n'ubunkazano rumeza kubera ko ibivuga ibintu bivuye kuri roho yanjye rwose
voilà numvise numba uburyo wayicuranze hariya kuri YouTube ubanza ukayicuranga nko mu buryo bwa kera hanyuma ukaza kongeramo akantu kibakwe ko kinjyana yihuse
kugira ngo abantu banyeganyike niba bashaka kuzanyeganyika urariko bira ni biracyari umushinga ntabwo irafatwa muri studio neza ku buryo burangiye ni indirimbo rwose Rwanda rwa Kanyarwanda kandi iravuga ibyivuga mbese amagambo yayo ni ibintu nkeka bizahoraho nta makimbirane bishobora gutera ni ibintu by'urukundo rw'igihugu cyacu kandi nyine kikaba Rwanda rwa Kanyarwanda
iriya niyo waririmbye mu minsi yo hambere nubwo n'ubukiririmba ariko Bwana Masabo muri iki gihe nta ndirimbo usohora nyinshi z'urukundo nk'uko wabikoraga mbere
si zirimo hari indirimbo nakoze ndi ku Karubanda hariya indirimbo z'urukumbuzi z'urukundo zigiye zirimo ndetse nta nubwo ntabwo umuntu ava ku ingingo zigenda zihinduka ziyongera ku zindi ariko ntabwo mbese bigize ireme ry'ubuhanzi bw'umuntu burya birakomeza akaba ari nka havanamo ku gicumbi avanamo azanaho nyine ubuvanganzo ntabwo bihinduka rwose yenda hagenda hiyongeraho ibindi ariko ntabwo babyo bihinduka burundu
Muzo umaze iminsi ushyize hanze muri iki gihe harimo imwe yabaye nk'intera amatsiko yitwa Rudasumbwa icuranze mu buryo bw'inanga ngira ngo ni sinzi niba ntibeshya nibwo bwa mbere numvise ucuranze indirimbo ikoze mu buryo bw'inanga reka tuyisogongeze abumva ijwi rya Amerika hanyuma mu kanya turayivugaho
yego
I'm sorry, you didn't get it.
Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyo ni Rudasumbwa ya Masabo Nyangezi. Bwana Nyangezi, uti narapfuye, bishoboka bite ko waba warapfuye kandi uririmba?
Nane surumba ntarimo kuvuga nk'umuzimu. Naravuga nk'umuzimu nongorera.
Niyo mpamvu wongorera buriya?
Oya, buriya reka wenda iriya ndirimbo yari nka kaluka fantasy koko kugira ngo nganirize abantu twabanaga muri preso yo ku Karubanda hariya twabaga tu nayihimbye rwose ari muri aricyo ngamije, ariko nanone nkabona hari ahantu twahitaga ngo ni mu gihugu cy'urwibagiriro, kuvuga ahantu umuntu yibagirana ukajyayo ukibagirana nyine ubundi buzima hanze bugakomeza, ariko nyine namwe mukagerageza kwirwanaho kugira ngo muticwa n'agahinda kandi mufite n'ibindi bibazo bigeretseho. Ubwo rero icyatumye nyikora gutyo muri ubwo buryo, mbere na mbere iriya ntabwo ari inanga mu by'ukuri, ni imigozi minini ya gitari. Ni imigozi minini ya gitari, iriya minini yo hasi ivuga amajwi ya make. Hanyuma nanone iyo inganzo ni indundi nawe nashatse kwigana kuri abarundi bagiraga bongorera inanga ngo bagira ngo hatagira uza kumva kandi bakabavuzi, ariko nanone byitwa ko ntawuri bumve bongoreye abo babwira. Ubundi ni uko ngo inanga z'ikirundu urazizi zimeze gutyo.
Yego,
mu bwa mbere uzumva?
Oya, narazumvaga nkiri umwana cyane nyinshi.
Bikaba rero navuga ko ari style mbese iyo mwimerere w'ikirundi, ariko ubwo nayifashe dore ko twari turi na hafi y'umupaka w'u Burundi bariya ka Rwanda ni muri Butare, nuko nyine bimbi. Ariko muri rusange ni ikintu cy'ikiganiro nashakaga kugeza ku bantu twabanaga, ahubwo ndetse bakanaseka cyane, ndetse n'abasirikare babinjiyemo baje kumva ducuranga ukabona ko bibashimishije, bagaseka wa mugani bakagororoka bakaba banaturuha mbese badufata neza kurusha uko baza muri rusange bahanganye n'abari muri kisho. Ni muri urwo rwego nayikoze, ariko nyuma ikeneye abantu hano gutya numva barashaka kuyishyira mu rwego ngo rwa za blues, kuko wa mugani blues y'Ikinyarwanda urabona muri rusange n'inanga zikunze gukora gukoreshwa muri ubwo buryo. Njyewe nta nubwo mbitindaho cyane, ndaririmba nkanacuranga, hanyuma abashinzwe kubisesengura bakaza babibasesengura bakavuga bati ni injari gutyo.
ariko irimo namagambo akomeye harahugira uti akariro gahutera akayaga gahuhuta akotse gahemema agacukarembera akababikaguruguruka ugakomeza uti nige buriye washakaga kuvuga iki
urabona hari mu Nyafrika ukomeye cyane mu tugenderaho mu bere abantu bo muri Africa de l'Ouest wanditse ngo bapfuye ntibapfuye ngo bapfuye le mort ne sont pas morts ils sont akavuga nyine ahantu bari ahantu bigaragaza cyangwa se yemera ko bigaragaza mu bako kayaga murako ka nagiye nongeraho n'utundi tuntu mu muriro uhutera ariko ne mu Kinyarwanda n'ubundi bajyaga bavuga ko ari za roho za basogokuru zije nyine kutwereka ko bakiye bari aho ngaho hafi aho ngaho ko cyane cyane iyo mubatekereje noneho bakarushaho no kuba hafi rwose kuko babaga bafite muri mu bwenge bwacu no mu biganiro wala
nuko rero
niwe nahereyeho
washaka guca amarenga se kuko nta nubwo buryo nayirangiza usoza uvuga utariko napfa nagira ugashyiraho akitso ariko ntugire icyo uvuga
iyo nyine none nyine shyiraho ikivugo kivugo kiriya kivugo nacyo ni nko gusinya ariko ntabwo iyo nanarangije kuvuga ko byatunganye nyine ubwo kuko nitabye Imana urumva ntabwo nari kwirwa mbitindaho ko nose ubundi hari ikintu wumva nari kongeraho si ikindi nyuma yo gukora sinyature
natekereje ko hari uvuga uti napfa nagira wenda kukongera ngo wari umaze kuvuga uti nayihimbye ndi hariya ku Karwanda ugasa n'uca amarenga uti nabwakira bwazajya gusa n'impongo nzasohoka ntabwo nzakomeza kuguma hano
wi ne bien sûr bien bikubiyemo ni umuntu abafungiye aho noneho wonda abantu bakatekereza ko irangira buri wese ni buri n'indirimbo zose niko zigenda burya umuntu yumvamo n'ibyo anashatse ariko kubona naririmbaga kuri ya bivuga ko nyine na hari n'izindi ndirimbo buriya zihari zagenda zumva gahoro gahoro zisa naho zarahimbwe kera kandi narazihimbaga icyo gihe nkirimo ariko nkabasa naho mvuga ko kera tukiri mu gifungo ugasanga hari icyo bita anakronisme mu Gifaransa ariko ari uburyo bwo kugira ngo ndwanye icyitekerezo cy'uko umuntu ashobora gupfiramo kuko agapfiramo akibagirana
imwe muri zo turayifite ahangaha turaza wenda kuyicuranga yitwa Kanama ariko abakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika barimo baratelefona ari benshi barashaka kukuvugisha kugira ibyo bakubaza cyangwa se kugira icyo bavuga kandi iki kiganiro ni icyabo n'ubundi none nyemerera twakire umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa mbere witwa Gaspar ikaze mu kiganiro muri Sanga Gaspar Eriko telefone yawe ndumva itavuga neza ni buri hafi ya radio gerageza kuyigabanya urahagana he Gaspar
ndi mu gihugu cy'u Rwanda murenge wa Gasora
gabanya radio komeza ni igitekerezo ni ikibazo
You have $15.89
ubashije kumubona reka tujye kubw'Imana
Hello.
Kubw'Imana makuru.
Nitwa Kubera Imana Neli Sabine ku mbuga nkoranyambaga amazina yanjye bwite nitwa Nisabwa Abdul.
Ramba Abdul we.
Igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo ku isuma rya Ruhanga.
Nuko rero.
Yana munyamakuru mbanje gushimira abateze radio Ijwi rya Amerika matwi bonereho no gusuza Masabo Nyangezi ese natangira mbaza Masabo Nyangezi ariho koko turi kumwe live kuri radio cyangwa sinzi ukuntu muba mwabigenje ushaka kuvugana nawe
nagusubiza arahari
Gana Masabo muraho neza
uje nakwereka inkovu wa mugani Ndabwo n'abute ko nuko zashyiraho televiziyo tukajya tuganira gutyo batubona imbona nkobone.
Ndahari.
Alo. Alo.
Nishine kukumva kuko bimwe mu bihangano byawe turabikunda nk'abanyarwanda. Usa najyaga nibaza ese Masabo koko nk'uko twumva ibihangano bye abaho cyangwa yaba yaritaye ariko njye ntungwe no kumva ukihumeka umwuka w'abazima. Ibyo turabishimira Imana. Ikindi natangira mbaza ese ubona itandukaniro ry'abahanzi b'ubu ngubu n'abahanzi ba kera, ubona harimo irihe tandukaniro tugiye no mu bicurangisho byanyu bya gakondo, ubona ari irihe tandukaniro ku buryo abahanzi b'ubu ngubu hari icyo bagenda babigiraho. Ikindi kuri iriya ndirimbo yawe Mutima Ukeye, nagira ngo nkwisabire utava muri studio utaturirimbiyeho Mutima Ukeye nimba urayizi kundusha, sibyo? Ibihangano turabikunda. Iriya ndirimbo buri gihe iyo mbyutse nyifite kuri memory card, ntabwo nshobora kwinjira mu kazi iriya ndirimbo ntayicuranze. Ahantu hashimisha naho ahantu ngera kuvuga ati imvura yagwaga i Kigali nihuka iryo joro imizi itemba aho hantu iyo hageze wumva umutima wanjye uguwe neza cyane. Murakoze.
Urakoze cyane Abdul rwose kuri ibyo bitekerezo. Reka buriya mu kanya Masabo aragusubiza, wenda nibinakunda araza gusuhuza gitari ye twumve, ariko reka tubanze twakire na Mutabazi noneho abasubirize rimwe. Mutabazi uranyumva? Ye Mutabazi ubanza tu dahari reka
ndakumva.
Urahagana he Mutabazi?
Mutabazi ni mu murenge wa Bumbogo ko mu karere ka Gasabo ndi Kigali.
Ye ngaho rero komeza ku ijambo. Ntabwo bishobotse, imirongo ya telefone ntabwo irimo kutubanira, ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu Masabo Nyangezi Abdul. Ati uwo mugabo koko arahari niwe cyangwa mwadushyiriye amajwi y'undi muntu hanyuma anakubaza ibibazo akanya nakabe musubize?
Namusobanuriye ko mpari koko kereka ubutaha nimushyiraho amajwi mu buryo bwo sinzi ko muzabikora mu ikoranabuhanga tukajya tuvugana turebana. Ariko ndahari. Reka noneho ngerageze gusubiza wenda muri makeya biriya kiriya kibazo abajije. Icya mbere kiriya kirebana n'itandukaniro ry'abahanzi b'ubu n'aba kera. Ntabwo njyewe ngira amakimbirane mu mateka gutya, njyewe mbona ko uko ibintu bigenda bisimburana kimwe gihera ku kindi kigahereza ibindi ibihe nyine bigaha ibindi ni ngombwa rwose. Kuri jyewe nta ngorane zihari bitabujije ko tugenda dukora makoma iyo tubona hari nk'ibintu bifashe intera, wenda dushobora kubineguraho gakeya, ariko ntabwo ntiwahagarika nk'ikoranabuhanga tuvugiye ririho ubungubu. Ntabwo ihagarika ngo dusubire nk'uko twari tumeze muri za 70 tugishyira indirimbo za mbere kuri radiyo Rwanda. Ubungubu na radiyo zabaye zayunguye, icyo gihe radiyo yabaga ivuga idasuma. Ntabwo byakoraga, umuntu ntiyashoboraga no kubitekereza. Radiyo rero igasamira akuriye abarundi babyise izamirize. Voilà, ni urugero yuko no muri tekinoloji ibintu bigenda bihinduka. Ariko rero mu byerekeranye n'inganzo kirukuse mbona anyuzamo nkabona bariya basore bazamuka muri ino minsi harimo rwose abantu b'abahanga cyane, ndetse harimo n'abakobwa batangiye kuzamo, ubona ko rwose hari abo tujye twumva kuri za rezo sosiyo tukumva bafite ubuhanga buhanitse bwo hejuru mu gihe cyanye n'ibisigo ibyo byose ntabwo umuntu yabikubona zero ni ukuvuga ngo gusa ngo hari igihe kiba kigeze hakinjira ibintu byinshi noneho abashinzwe kubisesengura bakaba aribo bavuga bati hariya ni tugabanyeho batoya cyangwa se tunoze hariya ariko cyane cyane ntabwo ntekereza ko muzika usubira inyuma kandi ntabwo ntekereza ko umuririmbyi w'ubu ngubu yaririmba nka Rugamba cyangwa yaririmba nka Bankuru Nziza batubanjirijeho gatoya cyangwa ni kimwe natwe ko ubwabyo amakompyuta ariho ubu ngubu hari ibintu byinshi yoroshya ariko ntibibuza ko habonekamo n'inganzo nziza rwose zimeze neza vola ubwo ni ukuvuga ngo afite nk'ikintu aneguye ku ndirimbo runaka ashobora kujya impaka na nyir'ubwite noneho akamubwira ati hano ariko turabigira noneho nabo bakanumva n'impamvu umuntu aba yahimbye ibintu bimeze kuriya ntabwo ari ibintu byo umuntu yavugira izi nduru ngo biracitse ngo umuco uracitse oya ntabwo ari uko nguko mbibona yewe icyo ni icyo kibazo cya mbere yarabajije yanye n'itandukaniro ry'abahanzi ba kera n'ab'ubu ngubu voilà nkomeze
komeza kugira ngo twakire Ben na Samuel nabo bari ku murongo barategereje
yes naho indirimbo mutima ukeyeyo nitubona kanya ndabera niyo mfata gitari ngo nkacishaho gatoya ariko urumva nabyo biraca muri mikoro ya telefone sinzi niba hari icyo bitanga cyane ariko ushobora no kubaha iriya mirongo biriho kuri YouTube ababishoboye bakazajya babyumva baratugerageza kuzinoza neza no kuzishyira mu majwi ashimishije
reka noneho twakire ku murongo wa telefone Ben ikaza mu kiganiro muri sana
ikome ndabahaye mwiriwe
amakiga mushinga nawe
nakuri n'amahoro tuguhe neza aho duherereye
uri hehe
ndi neza na neza ibucyumbura
hari duga ku ijambo none
ego mi ubwa mbere na mbere nashaka ndabashimire nshimira n'umutumire
arakumva
hari imihigira kabiri nawe nashaka nse n'umubaza intererano yoba afise canke iwe nyine yoshikiriza kuko turiko turaraba abo bantu ba kera muri make b'inzobere mu muziki n'abantu usanga baririmba indirimbo ziryoshe cyane zikundwa meme ugasanga zimaze n'igihe kinini cyane zarasohotse ugasanga nk'indirimbo yasohotse mu 70 iravuzwa hanyuma ego nicyo namusaba mbwa ko ntiyuvuga ati none n'akagaterano yoha barumuna we b'abarundi cyangwa abanyarwanda n'ababandi nyine bo muri yase muri rusange kugira indirimbo zabo nk'inyuma y'imyaka 5 kuko kenshi kunze kubona indirimbo nyinshi zisohoka zikavuma prima zikavuzwa cyane nk'ukwezi kumuhaje usanga kandi zari zakunzwe cyane mu gati zisubiye kuzo ziraca nko ku maradiyo nk'izo zarindwe nabo ba kera icyo kintu kweri yogira nte akabaduha nk'impanuro cyangwa akaraba ukuntu abo barundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abakongomani bose muri rusange ukuntu bosohora indirimbo zikamara igihe kinini zivuzwa zigakundwa
okay urakoze cyane Ben reka twakire na Samuel none abasubirize kimwe Samuel ikaze mu kiganiro muri sanga Samuel ntabwo tukumva reka twakire Emmanuel
hello
Emmanuel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ye urahagana he
di Burundi
ye ngaho komeza
ndabashimiye bwa mbere ko mumpaye umwanya n'umurongo hanyuma kuri uwo muhanzi cyo nashaka kumwibariza ubwa mbere nashaka kumutera intege bandanye hinyanyira umuziki rero urabona ubu iki gihe ubuzima buragoye abantu benshi bariga bakabura ubuzi hanyuma mugabo ikintu nagomba ndamubaze icyo gikorwa cyo kuririmba wayagitanguye ahejeje amashure cyane yakigiyemo ataraka ku ishure kiri nacyo nagomba kumubaza abahanzi benshi natewe cyane no mu Burundi batanguye ku icyo bitanguye kuvuma ni kuvuga kumenyekana cyane bavuga ngo bakorana ngo n'abafreemason cyangwa abaliminati wewe akivuga ku iki ayo bisigaye mbega hari ishure yo biriho yigisha abantu bakiri bato bato kugira ngo bakure bazi guhinyanyira umuziki nabo ayo mbega ibikorwa akora abona biramuha umusaruro kugeza aho abona yuko hari abandi bantu bashobora kubitumiriramwo bakabyihebera nyine akaba ari byo bakora gusa
urakoze cyane Manuel bwana Masabo akanya na kanyu mugasubiza ibibazo by'abateze amatwi ijwi ry'Amerika
reka mpere kuri ubu ngubu Manuel ubabajije utubazo nka tutatu cyangwa tune arangirije ku kibazo cyo kuvuga ngo ese abantu bashobora gutungwa na muzika niko mbivuga ngenekereza abantu bashobora gutungwa na muzika mu by'ukuri abantu batungwa na muzika ni benshi cyane ahubwo nuko gusa mu bihugu byacu ibihangano bidahemba ba nyirabyo ariko ubundi ubucuruzi bw'indirimbo ubungubu cyane cyane ko byagiye no kuri za interineti noneho ubucuruzi bw'indirimbo ni indusitiri ikomeye cyane ni imwe muri za indusitiri rwose kandi zihora zivugurura ku buryo ni nacyo twari tugamije igihe twakoraga ibintu byo kugira ngo turebe ko itegeko ryashyirwa mu gihe tugezemo itegeko ryo muri 1983 bigeze kuvuga mbere ni kimwe mu bintu byari byampagurukije kugira ngo turwane ku burenganzira bw'umuhanzi bw'abahanzi ariko nyuma muri za 2005 hariya ndi muri ya komisiyo ni kimwe mu bintu twakoze kugira ngo hari nk'ibintu byavugwaga mu itegeko kera byari bitagezweho bitana byarasigaye inyuma wala icyo ngicyo rero ni ikintu kimwe nuko cyumvikane neza ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu ariko hagomba kuba hari ndetse urwego rw'amategeko rukurikira kandi ashyirwa mu bikorwa kandi na ingingo zose mbese zubahirizwa hakabaho no kuvuga ngo abahanzi ubwabo bagomba no kugira amashyirahamwe bajyamo atuma nyine ibihangano byanaka bimenyekana bikaba bimwanditseho bakamenya abazamusimbura abagomba aramutse atakiriho bityo ibi bintu biri muri rusange na jugujugu na vuruguvurugu vara
hari n'akandi yabajije ko muri iki gihe byita ngo ni umuti icyo kujya mu bapfumu cyangwa se kujya gushaka
nari narakigeraho ariko ikindi yarabajije nanone ndakigarukaho ihagane ibintu by'amashuri amashuri ya muzika amashuri ya muzika rero buriya nta hantu atari ariko biterwa nanone n'icyo ushaka kuko nko mu bihugu byateye imbere ubwo muzika bawukora barawiga bakawumvisha bagakurikira neza bagacukumbura ndetse bakiga umuntu akiga nka muzika runaka kuko hari uburyo bwinshi hari ubwoko bwinshi bw'imiziki noneho ariko akaba yanahabwa na n'impamye ubushobozi ndetse akaba yanabikoramo na nyuma rwose bikaba ari ibintu bihembwa kuko ekonomizi nangaha mbese uko zimeze ni ziba zifite ireme ni ibintu biba bifite ireme ntabwo ari injuguju ari vuruguvurugu nk'ibyo wacu mbona amategeko arahari ndetse natwe turigisha nanjye ubwanjye ndigisha njye nigisha abana rimwe na rimwe biga muri za conservatoire hano bakaba ariko noneho bakeneye gushyira mu bikorwa mbese pratique gushyira mu bikorwa ibyo baba bize mu buryo bwa teori cyangwa se biga n'igikoresho runaka ariko nkashaka kugira ngo ndebe ko nabihuza na n'indirimbo z'iwacu kugira ngo nicyo tutakeneye hari zoye kuzazima ibyo ngibyo rwose birakorwa ariko nyine bikorwa mu ntege nkeya abantu baba bafite ariko bigiye bihari ni ukuvuga ngo babishaka yabibona ikindi rero bivuze ngo biriya bijyanye na bya Illuminati n'iki ntabwo byo ntacyo mbivugaho kuko umuzika kuva nawukora jyewe ntabwo nigeze ngira abantu baza kundeba ngo banshyire mu masekite nk'ayo ngayo ntabwo ntacyo mbiziho rwose ngira ngo wenda ni nka kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo arakize ngo buriya ngo amafaranga ngo ayavana ngo mu kuzimu ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu nabifiteho ntabwo nabigira ngo
birumvikana noneho mugerageze kunyarutsa amasaha ntabwo arimo kutubanira neza hari undi nanone Ben yavuze
nigiye natangiriye muzika afite muzika nayitangiye navuze ati ingoma muri primaire ya ngoma y'isaha hanyuma ngeze muri koleje mpita nkubitana na kagitari gato kitwa banjo maraho igihe gitoya mpita ntangira gitari nyifata gutyo nyine ndayiga rwose kandi twayigaga mu buryo bwa solfege mu buryo buhambaye naho ngaho nabitangiriye nari mfite imyaka 14 nigera murengera muri koleje wabora
Ben yabajije ati
ijyanye na Ronje ngira ngo ni Ben Ronje mfite ni ukuvuga ngo indirimbo ngo ikaza ngo ikavugwa ngo hanyuma ngo ikibagirana ibyo ngibyo rero sinzi ntabwo indirimbo z'ubungubu hari ubwo ziba zitajya mu mizi y'ibintu nka kuriya ngo ufate nk'umusizi nta rugamba ufata ibihangano bye ukabona ko biba ari ibintu bicukumbuye kuko yitondeye ahandi ubundi kenshi ari indirimbo zo kwidagadura rero ntabwo zizagira uburambe nk'ubw'indirimbo zirebana na mbese no gusesengura imibereho y'abantu ubwo ntabwo rero ni kandi zisohoka ari nyinshi noneho ubungubu nyinshi cyane ku buryo rero abaririmbyi ni benshi cyane abantu benshi cyane ugereranije n'igihe cyacu ku buryo rero birumvikana ko indirimbo ntabwo za harimo icyo kintu cy'ubucuruzi nacyo kigomba kuzamo ni ukuvuga bigahararwa bikavaho akazi ibindi bityo 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 nuko nguko kugira ngo na wenda twakumva n'undi ushaka kubaza
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa wacu ni Masabo Nyangezi reka twakire Ishimwe uraho
muraho
yego wakoze kwihangana ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo mbazo musaza yego nibyo bakoze indirimbo zitwigisha ariko se iyo bashyize kuri pourcentage bakareba uburyo amaradiyo cyangwa se amateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru uburyo byitegura kugira indirimbo zawe n'iz'ubungubu babona itandukaniro riri none se abahanzi b'iki gihe bo bakora iki kugira ngo bakore indirimbo ziduma ku isoko igihe kirekire.
Aha, urakoze cyane Shimwe, reka twakire na Gerard.
Kuma kanya.
Gerard.
Ibi ndabumva ndamugize mutumire mwitana kimwe Yesu Kristo.
Yego, ukomeza ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndahinda cyane kumva yuko uwo mutumirwa arimba indirimbo ziruhura abantu icyo ngicyo cy'Imana. Ni byiza kugira ngo abantu babe ibyaha barimo by'ubucakara mbere buye no kumva Imana.
Ntabwo tukumva neza, ntabwo tukumva neza Gerard, utubabarire. Reka
Halo. Halo, ndabumva.
Eh, komeza.
Nashaka gutinyira uwo mutubikwa. Wewe yeyo bise cyumviye no kurinda izo ndirimbo zihura abantu kugira ngo abantu bagire abantu baruhuke umutima.
Umurongo wa Gerard ntabwo umeze neza, reka twakire Eric.
Mwiriwe neza.
Muraho cyane Eric.
Muraho neza, amakuru yanyu.
Amakuru ni meza. Urahagana.
Ni Kigali.
Yarakumva umutumire, komeza ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ego. Ikibazo cyane nashaka kumubaza. Wamaze kumva nyinshi muri muzika. Akarusho cyane ikintu iyo wamaze gukora mu bahanzi bagenziwe nk'umuntu w'inararibonye muri muzika cyerekana ko icyo yakoze ko kiko kiratanga umusaruro mwiza, ikindi nabyo beko amaze igihe cyinshi muri muzika, mu gihe tubona ko hariho benshi barimo baravuka ariko baraza bamusubira nyuma, hari abo ariko arafasha kugira ngo niyava muri muzika bazamusubirire kugira ngo indirimbo ziwe zizagume zifite agaciro.
Urakoze cyane Eric, reka duhe umwanya mutumirwa asubize ibibazo byanyu.
Reka mbere kuri Eric ubu ngubu nyine. Ibyo by'akarusho yavuga abakarusho ubundi mu by'ukuri umuntu akora muzika nayikoze yewe ari uburyo bwo kwishimisha, kwidagadura, nicyo cyari cya mbere, ntabwo ari yari professionnel cyangwa ngo ngiye, ariko no kuba bimeze gutyo akarusho ka mbere twashyizeho n'abo twakoranaga na karusho kerekeranye n'ishusho y'umuririmbyi. Twaraturirimba turuvuye muri universite turi mu mirimo inyuranye ndetse yo hejuru, ariko tukavuga tuti tugiye kuvanaho kiriya kintu cyasa gihobe muri sosiyete y'Abanyarwanda, bamenye ko umuntu ashobora gukora muzika nk'uko ukora siporo, nk'uko ukora ikina teatre, nk'uko mbese ushobora no kujya mu bindi bintu by'ubukorikori. Icyo kintu kugira ngo abantu bazacyumva, wenda kitagira gihari, ariko cyo numva twaranakigezeho ku gipande, kuko hari hasigaye noneho kandi iyo ni ingingo ya kabiri, hari hasigaye guha abanya muzika n'ibihangano kubiha producer biriya by'amategeko bikubahirizwa uburenganzira bwa umuhanzi bukubahirizwa. Ibyo nayo ni intambara ikirimo, kandi ntabwo ngeze kuzasubira inyuma, kuko ni urugero rw'uko mbese iterambere, icyo bavuga iterambere, iyo bavuga iterambere nabyo birimo, ni ukuvuga ngo igihugu kihemba abahanzi kiba kifite uko giteye imbere rwose. Ibyo ni ibintu wenda bizagaragara gahoro gahoro, ni wenda n'abantu bazanabyandikaho. Ibindi rero byerekeranye no gufasha abamusisien b'abajene ngo nicyo dukora gusa. Ubu ngubu mfite aho ndi mfite abasore turirimbana, kandi icyo mba nkora ni ukugira ngo bafate indirimbo zacu zitazasigara zitazarazimye, zitazazima zibitewe n'uko twe ntituzahoraho natwe nabo ntibazahoraho yego ariko zongere zifate n'intera nko kuri ya babona nko kuri ya makanyaga yabikoze mu kezo wacu kuri ya n'ibyo cyane biriya kuno n'urugero udashobora gusubiza inyuma ni wabirute twari namushimiye cyane kuko nyina ko yajemo akanaririmbana n'abari yabajene noneho bika indirimbo zigafata indi indi sura ijyanye n'ibigezweho ariko n'ijwi rye rikaba ryumvikana kandi ukumva ko zavuguruwe wala ni uko nguko nabo ndi ibyo gufasha nicyo kidushishikaje kandi cyane dutekereza ko tutazanahoraho ko nyine hazaza abandi bakomereje ku byo twatangiye ariko nacyo cyifuza mbese na nyuma harya hari undi wabajije
Ishimwe witwa Ishimwe nawe yari yabajije avuga
ngo bijyanye na pourcentage iki
we ngira ngo mwari mwabivuzeho mbere ni ku buryo indirimbo zikunzwe z'abiki gihe ni za kera uko zari zikunzwe hanyuma aza no kuvuga ku cyo kunama mwagira abiki gihe kugira ngo indirimbo zabo nabo zikundwe nka mbere
ariko nyine urumva nyine za yarahindutse ese na abazumva n'uburyo zumvamo yarahindutse ubu biranyanyagiye ahantu hose ariko hari indirimbo ishobora kuzigariza kigikuba abantu bose bakayikunda hanyuma ikasa naho haje ibindi nanone bikaza biri imbere ubwo ngubwo byo ntacyo umuntu yabihinduraho ariko umuhanzi we ubwo yahimba indirimbo ahimba kugira ngo ihoreho ikomeze ndetse nihagira n'uzayivugurura izavugururwe ariko ari bya bitege bwa butumwa bwari burimo n'iforomo yihaye ibyo ngibyo bishobora guhinduka rwose ariko ubutumwa bwo bugakomeza bukaba bwa bundi ni ukuba niba ari igisigo uretse ko gishobora no kugera mu matwi y'abatacyumva kandi nabyo si ngombwa ko abantu bumva ibintu byose ijana ku ijana niyo byaba biruhura gusa bikarubira uwo murimo bikawukora byaba ari byiza ntabwo rero nta gisubizo gishikamye cyangwa gifatika kindi namubonera nko kumbwira ngo ikigereranyo icyo na rwose nabo bajye bagereranya ndetse nibiba ngombwa banatanga ibitekerezo kuri za rezo aho bagiye bari hanyuma abantu baganire ku buhanzi
ndagira ngo nisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika tutashoboye guha ijambo ni benshi harimo abarimo kwandika bavuga bati turasaba uwo muhanzi azakora n'indirimbo na Byumvuhore abandi bakabaza batese azaza mu Rwanda ryari abandi bati indirimbo ze turazikunda cyane ibyo bwose ni ubutumwa turimo kugenda tubona ariko sinari nzi ko isaha ishobora kuba ngufi bigeze ahangaha ndabona dusigaranye hafi iminota 6 gusa bwana Masabo nanjye ubwanjye nari mfite ibibazo byinshi nashaka kukubaza ariko nkuko nigeze kubivuga ntabwo ibibazo muri icyo gihe cyose umuntu afite kuri muzika yabirangiza ariko hari akabazo bajya bavuga ngo ni akabazo k'amatsiko muri 1985 wigeze kwatura ubwira gitari yawe ko ariyo nshuti ugira mu ndirimbo yitwa Sarigoma ngira ngo hanyuma ukurikiranye amateka yawe n'amakuru y'ubuzima wagiye unyuramo hari ahantu wageze hakomeye uri kumwe na gitari yawe mu modoka muri kumwe ndetse n'ubuzima bundi nyuma wabayeho wari kumwe nayo ndenda kubaza iyo urebye gitari yawe ku gatebe wayigeneye hahandi umuntu ayirambika ni ikihe kintu cya mbere kiza mu bitekerezo byawe
gitari rero buriya ni nka ni umwe mu baririmbyi bakeya bibuka kuyihindukira bakayireba bakayibwira niko kuna hii indirimbo nka zingahe kubera ko kuri jewe ni yabaye muhuza wanje n'abantu ni kuvuga ngo sigikoresho gusa ariko ni n'uburyo bwo kugira ngo nshikirane n'abantu nashobora kuba naranditse ibitabo kandi ibitabo bizasomwa n'abazi gusoma gusa ariko nahisemo gukomeza gushyira imbaraga mu bintu byo guhanga ibihangano by'indirimbo kubera ko byari binashimishije ubwabyo byari binshimishije gukora melodi ukayishyira hariya ukazana ibitekerezo ukabishyiramo kandi ngashyiramo ibitekerezo bibanisha abantu kuko muri rusange nshaka ko uko twakoroherana kwiga koroherana kuko abantu babifite imiterere itandukanye ariko ye mbona abantu batoroheranye byahinduka ishyamba ubwo rero ubwo butumwa ni butumwa bwa mbere ngeza ku bantu mbicishije mu ndirimbo mbicishije mu nanga yanjye ya gitari icyo kintu rwose nicyatse nanarekera aho ngaho kirahagije ngira ngo ndagusubije
yego uransubije amasaha aragenda tujyana reka noneho nse n'uguha umwanya wo kugira icyo uvuga niba hari ubutumwa ufite dusigaranye iminota ibiri gusa niba hari ubutumwa ufite ushaka kugeza ku bagukunda bakunda ibihangano byawe yabaho babikura cyangwa se ubutumwa bwihariye wumva ufite ku mutima akanya n'akawe
ubutumwa bwihariye rero ni ubwabo ndenge nigeze no kuvuga bindi ku mutima ni ukuvuga ngo abanyarwanda abarundi bene wacu mufashe ubuhanzi guhabwa agaciro twe twavanyeho ikintu cy'uko mu buhanzi ari isagiho ariko ntabwo bihagije kuba amategeko arahari kandi si twayashyizeho ni amategeko ashingiye ku byo isi yose igenderaho amategeko nimufashe kugira ngo umuhanzi yewe kwandavura abone ikimutunga ahereye ku bihembo ahabwa n'amategeko icyo kintu rwose ndagisaba kandi ni ukuvuga ngo niba ushatse gufata indirimbo y'umuntu uyifate ariko ikubere mbese inzira yo gushaka noneho kugera kuri original ku ndirimbo original izatuma uhemba umuhanzi icyo ni icyo kintu kiri imbere ikindi abajene bazamuka mukomeze muzamuke rwose hagira ibiyoca intege wa mugani ngo ntihagire ikibakanga ntihagire ibiyoca intege mugire mukore metrize mugire metrize ya tekinoloji zigiye ziza noneho zibabere uburyo bwo kugira ngo ibitekerezo byanyu mbese no kwidagadura kwanyu bifatwa
Bwana Masabo Nyangezi urakoze cyane kuri iki kiganiro ha ijwi rya Amerika umwanya ntutubaniye ariko turagushimiye cyane n'ubutaha ne tukwiyambaza nyabuna uzatwitaza
ndahari rwose mugaza tongeraho
namwe inshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye n'abagize uruhare muri iki kiganiro nshimira abari ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Karala wadufashije kwegera amajwi reka dukomereze cyangwa se dusoreze kuri kavukire ya Masabo Nyangezi
Arabanje azimihana katerikirari ratogota stambia ishishimura ihatatamura mabara baratandatu kwizu ya nyisigara inegitse kumugira kwizu ya nyisigara inegitse kumugira Kavukire, matutwawe kawimukire